getatunes.com.
Madin, Madin, Madin. Madin,
Madin. Rasta Mel, se compadre.
Madin, Madin, just on the
Ankari, afuna, as a calipana. As an affigure, follow, and I'll be the man.
Oh, na yulu sa jibwana. Ana dengega ni ma brace ni ma boy.
I want to be a pilot uja.
Banu ni hule.
Akafuno loya.
Banu ni hule.
Adogo zalaja.
Banu ni hule.
Ana vumedwa ni gunjoya.
Banu ni hule. Banu ni hule. Hule, hule. Banu ni hule. Banu ni hule. Banu ni hule. Hule, hule.
I wanna be a suspect. Yeah, I mean victim. Tufuna zakale lawyer. Zaisogonezele to system. Mkona diva ni bigira za law. Wouldn't desire any gist. Koma man, life is in better. Kwa hile mbeda list.
Anaguma na depressor. Oma mfungira jima 2 grand. Gini sina yende pova na naponya money too bad. Sana ganize za future. Kutima loto wake ya kupa. Kuyu ala za uloya. Kuma club, kumaga dumpa. Anatopa ndi mabass. Anago medu and the ranger.
Sini ngalagwe maeso ine.
Iwo anka challenger. Sama sanka bola dola mpaka kukuda ndi benja. Anai wala kuyenda kufiga. Anaziga patenja.
Angari afuna za kalepana. Asa nafigi follow anabiza mwana.
Oh, na yulu sa jibwana. Ana dengega ndi ma brace ndi ma boy.
I want to be a pilot uja.
Banu ni hule.
Akafuno loya.
Banu ni hule.
Adogo zalaja.
Banu ni hule.
Ana vumedwa ni gunjoya.
Banu ni hule. Banu ni hule. Hule, hule. Banu ni hule. Banu ni hule. Banu ni hule. Hule, hule. Banu ni hule. Yeah, banu ni hule.
Music at www.getatunes.com.